Criterion Music. Music.
Lelo mbukilo luche donde pisha mopeni na manu. Malilo na lote lo mukasha na nale nda na mkwa kare. Na tampo kuivu kishafi tutuale pita mwakare. Yale amashi wionse yale njeba ninshitu ya baiche. Ati walishi wakutemwa nangu nifachumfiko kutemwa. Ushe chitemwigo muti manangu tawalika mwama. Ushe chumfika shanyo kutemwa ngata watemwa mbumule.
Ushe chitemwigo balanda kwe chitemwigo kabila iwe.
Chumfika shanyo kutemwa ngata watemwa mbumule.
Ushe chitemwigo balanda kwe chitemwigo kabila iwe.
Nanomba nsha ishibali mchita fefyo ambivale njeba. Nadie shefi pingo ama lembwa yengita ya londole mpela. Nakura ine nasanga lafu valela ndapoteyo. Nasanga fimbine chile chite mwiko valela ndapoteycho. Ndafuwa isho kuishile chite mwiko chachine ngeko chava. Kwantuebo na mwona abato beke mitimele. Ushe chumfika shani ukute mwanga tawate mwako mune.
Ushe chite mwiko balanda kwe chite mwiko kabila iwe.
Chumfika shani ukute mwanga tawate mwako mune.
Ushe chite mwiko balanda kwe chite mwiko kabila iwe.
Miaka shalia umutima na wena walifo. Na lileko kumfwe fiona le umfwa fionza bafyalia. Miaka shalia umutima na wena walifo. Na lileko kumfwe fiona le umfwa fionza bafyalia. Shani ukute mwanga tawate mwako mune.
Ushe chite mwiko balanda kwe chite mwiko kabila iwe.
Chumfika shani ukute mwanga tawate mwako mune.
Ushe chite mwiko balanda kwe chite mwiko kabila iwe.
Chumfika shani ukute mwanga tawate mwako mune.